Commissioner Rolanan, Commissioner Mirgat Al-Namaka to Kumma Motum Mota, Zaid Ra'ad Al-Hussein, Dawan Nao Jigu Yota Furit Ethiopia Ke Satgege San Kalisitum Ratan, Mumichi Mr. Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, Dabale Angota Motum Ethiopia, Kaamoto Ummatabi Yetike Said Duwadin, Marigege Susani Kandubatan, Oganam Mirgat Al-Namad Dunyakun, Jalkabin Ambatiopia Ke Satimulatu, Kanama Jajabi Sujadani, Gamakanan, Wadam Mumich Ministera Abiy Senan Akoji Tikam Abdin Kabajur and Dubatanijru. Tigisa.
Commissioner Olanan, Commissioner Mirga Elanama, Amutumotagam Tomani Zaid Ra'ad Al-Hussein, Ethiopia to Gaimalan, Kunalam Matati. Baraderbe Barakumalamaf, Kuraturba, Cham Sakesa, Biyati Dagudan, Kama Motuma, Hogantota Pati Mormitu, Abile Mitmotumati, Namota Manhia Kilent Ojran, Amatoko, Dubisani Devi Anis, Ogas, Nano, Oromeatifi Amara, Nano Le Itamirka Elanama, Hamata and Jira Jedam, Akakoratanista E, Kote and Jetan, in a Yemen Nif. Dawananitani Tibanagaru, Sanira Adeta Usad, Batan Commissionerich. Ana Firraman, Mumicha Ministara Hara Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed.
In the invitation submitted to us, we were given access to Oromia.
Commissioner Chijel Kaba Turban Kanara, Garab Shoftu Imalan. Ujadra Hokani Sweet as a Derby, Bishoftuti, Aboti Gadawa Jinin, Walergani, Amariatan, Commissioner Olanan, Commissioner Mirgat Al-Namma, Motumota Gamtomanikun, Aboti Gada, Bakabu Oni Motuma Ito Gajratanile, Akatan, Itisan, Kichani Uga, Hala Ifafi, Balata In, Sodato Kumale Dubatan. Rorok aban lafagudan andin kififamu jedan ifsarobi kalesa dawan navigetti tigudan akuma fitanin basani ratti qabiye marisani amma tokko ga ifsanis.
And I have to say I was much impressed by the way in which they articulated their optimism, but there was also a keenness.
Akatan halajiru hawi egere wayak awachutin isan nahawachusa dubachum barbada. Sanamales abodin gada barbachisumma halata asure korachufi barbachisumma itigavtumma furachu karuminan naisani. Kanakesais koda furachu barbadan.
Dabalun kanis abodin gada lamile nitopia hundi sagale nisani agame mirgisani egame ugan baka akar gattu. Ugadu batan rakkina gama mirgat ala namatin hidda jabay fatejiru hikuf. Jinnew jitchu kenya ittifuf na jitani ruan jitan komishinarin kun. Motumma ni tobda abboti gadaatsi murchin sanan no oromea wajjinin. Walgahi yorodra goni kana halanu mijesu sanitin galatei fachu marbada jitan. Turti sani bishoftutti baka ayyani irrecha guddichi ugadan ittigodam. Hora arsade da wachu sani videon marsaritin abaticha baase inagar fita. Motumota Gamtomanisti Commissionerin, Olanan, Commissioner Mirgat Al-Namma, Dawanna Guyya Afuri, Ethiopia Tigodan Kesatti, Barattoota University Finfinnee, Bakka Bu'oota Dhaabbilee Miti Mootumma, Bloggeroota, Abbooti Amanti, Akkasumas Immoo Hoggantoota Paartii Mormitu Wajjinin, Walgahanii Yeroo Mari'atanitti, Akka Itti Lammiiwwan Biyyattii Kun Barbaachisummaa Kabaja Mirgat Al-Namma Itti Ibsan, Dinqisiifatanii Fundurri Biyyattii Onnachiisaa Ta'uusaa Dubbatan.
There was almost a uniformity in when they called for a lifting of the state of emergency.
Lafsin yawata tama akka kafamu namoni ammalle hida kesejiran akka gadi faman.
Detention centers.
Mannen hida kanis akka kufaman yero gabatan hundisani bifagamta teheni.
Karabratin gama motumara Commissioner Zaid, Mumicha Ministera Dr. Abiy Ahmed Dawalate, Hoggantoota Olaanoo Biyyattii Wajjinin walarganiru. Guyya kaleessammo. Umurasani Durajura, Wajira Commissioner Mirgat Al-Namma Motumota Gamtomani, Dami Biyyoota Baha Afrikaatifi, Motumma Ethiopia Edutti Waligaltee Mallatteessuu An Ibsan Commissioner Said, Motumman Ethiopia Barbaachisumma Wajira Kana Hubachuusaatiin Gammachuu Guddaatu Nutti Dhagahamaa Jedhaniiru. Itti Aansuudhaanis Wajirri Isaanii Naannoo Oromiyaatifi Amaaratti Qorannoo Ballaa Geggeessuudha Karoora Qabaachuusaatiifi Hawwii Guddaadhaan Akka Itti Deemaa Jiru Beeksisaniiru. Yeronji Jirama Esatu Salpamiti Anjedan, Commissioner Inkun, Ethiopian Sena Baye Ulfata Tekabatule, Dergota Garaban Latan, Chichimo Efi, Vectota Taan, Abdurra, Fayedamudan Dechi, gama keenyan garuu nuyi jajjabeessu gorsu itti fufna gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiiramni mumul'achaa jiran akka itti fufan muummichi ministeeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo geggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru. Guddinni gama dinagdeetiin biyyatti keessatti mul'atu itti fufee lammiiwwan hundi akka irraa fayyadaman Itoophiyaan biyya lammiileen yaada qaban sodaa malee walabaan itti ibsatan taatee arguu barbaannaa kan jedhu ibsi koomishinarichaa kaayyoon keenya tokko jechuudhaan ibsasaa xumura. Mirgi lammiilee Itoophiyaa guutumaan guututti kabajamee arguu.